Baba wethu wasezulwini, izwi elivela kuwe liyosho kukhulu kunakho konke umuntu noma ngasiphi isikhathi angakwenza noma akusho, ngoba abantu balinde ukubona wena. Futhi sibonga wena ngenxa yokuthi kukhona labo abalangazelele babheke ukuba kwenzeke okuthize. Futhi nxa abantu bomele okuthize, udwa lubizana nodwa, kufanele kube khona udwa oluphendulayo kulolu bizo. Futhi ngakho silapha kulobu busuku, ngoba bekusezinhliziyweni zalaba abafundisi nabantu ukusibizela ndawonye ukucela kuwe umusa nezibusiso. Sikholwa ukuthi uzophulukisa abagulayo, futhi usindise abalahlekileyo, futhi uzolibonakalisa izwi lakho. Futhi siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzosipha lokhu njengoba sikulinda ngokuzithoba ubusuku ngobusuku. Sengathi kungaba khona okunje ukuthululwa kukamoya ongcwele, futhi sengathi bonke abantu bangaphuphutheka kunoma yikuphi okunye okubazungezile ngaphandle kukaNkulunkulu. Sengathi kungaba khona ukukhala okukhulu kanje okuphumela phakathi kwabantu bomele uNkulunkulu, kuze kufike imvuselelo ezweni lonke, lapha futhi onke amabandla akichima agcwala abantu, izoni zimkhalele kakhulu uNkulunkulu kuba abe nomusa nomoya ongcwele ophulukisa abantu, wenza izinyonga kuba zihambe, futhi uvusa abafileyo, futhi upha lezi zinto okwethenjiswe ezweni lakho. Woza Nkosi uJesu, futhi ugcwalise isethembiso sakho. Woza kithi kulobu busuku, sikholwa ukuthi nguwe izolo namuhla naphakade, ukuthi izithembiso zakho zingeke zehluleke. Ukubila amazulu nomhlaba kohluleka, kodwa izwi lakho lingeke lehluleke. Sengathi ukuqonda kwethu kungavuleka, sengathi umoya ongcwele ungafika futhi ubeke umhlabathi ongahlwanyelwe. Sengathi ukuqonda kwethu kungavuleka kumoya namandla kaNkulunkulu kulobu busuku, ukuze abonakalise amazwi akhe athendisiweyo ngathi.
Or we asked it in Jesus' name.
Ukuba sikucela egameni likaJesu, amen. Manje kulo busuku nina niqaphele itekisi asiphenye eBhayibhelini encwadini kaPetro wesibili, futhi siqale ngevesi lesishumi nenhlanu nje ngendlela yokukhuluma ngombhalo imizuzwana embalwa.
Moreover, I will endeavor.
Kepha ngiza kukhuthalela ukuba ngezikhathi zonke emva kokumuka kwami nisale nizikhumbule lezi zinto.
For we have not followed cunningly devices, fables.
Ngokuba sasingalandeli amacebo izinganekwane zobuqili lapho sanazisa amandla nokufika kwenkosi uJesu Kristu, kodwa sasingababonayo amandla obukhosi bakhe. Ngiyakuthanda lokho. Ababonayo, hayi inganekwane thize, singufakazi walokho esikhuluma ngakho. Ngokuba wamukela kuNkulunkulu uyise udumo nenkazimulo.
And there came such a voice.
Futhi kwafika kuye izwi elinje livele enkazimulweni yobukhosi.
This is my beloved.
Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo.
And this voice which came from heaven we heard.
Lelo zisalizwa thina livele ezulwini sikanye naye entabeni engcwele.
We have also a more sure.
Sesinalo izwi siprofetho eliqinisekile kakhulu eningenza kahle ukuliqaphela. Ngathi lisibane esikhanyayo endaweni emnyama, kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhliziyweni zenu. Nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Ngokuba akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu, kepha umuntu abangcwele beholwa ngumoya ongcwele bakhuluma kukaNkulunkulu. Sengathi Inkosi ingenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo. Manje ngizothatha lokhu kube yindaba ethi uNkulunkulu ungumhumushi wakhe yena. Siphila osukwini lokudideka, siphila osukwini lapho khona owesilisa nabesifazane kunzima ukuthi bazokwenze njani. Yonke into kubonakala kusesiyaluyalwini. Yonke into kubonakala sengathi kukhona izindlela eziningi kakhulu ezehlukene ezingabhekwa. Lowo nguSathane ukwenza lokho. Manje uNkulunkulu angeke ehlulele abantu ngokulunga ngokulungileyo ngaphandle uma kuba khona umgomo azobehlulela ngawo. Futhi iBhayibheli lithi uyohlulela wonke umuntu ngoJesu Kristu. NoJesu Kristu uyizwi. KuJohane ongcwelisa hlobo sokuqala kwathi, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Manje konke esiyikho namhlanje kungukuvezwa obala kwezingxenye zakhe. NguNkulunkulu kuqala wayengesiwe ngisho uNkulunkulu. UNkulunkulu sasingambiza nje ngokuthi ongophakade. Wayengesiwe uNkulunkulu ngoba igama lesiNgisi uNkulunkulu lichaza into ekhonzwayo futhi kwakungekho lutho olungamkhonza. Ngakho wayengophakade umthombo wabo bonke ubuhlakani. Futhi kulomthombo wabo bonke ubuhlakani kwakungekho ngisho isithako esincinci okuncinyane kakhulu noma lutho kungekho kukhanya inkanyezi inyanga lutho olunye. UNkulunkulu esimazi njengoNkulunkulu, umoya omkhulu owawuyiphakade ongazange uqale ungazange uphele wayekhona. Futhi kuye kwakuyizingxenye. Kwakuyizingxenye zokuba uNkulunkulu, bese kuba izingxenye zakhe zokuba ngubaba, izingxenye zokuba indodana, izingxenye zokuba ngumsindisi, izingxenye zokuba ngumphulukisi. Zonke lezi zingxenye zazikuye. Futhi manje lezi zinto esisombululiwe kusukela lapho nje zizingxenye zakhe zibonakaliswa. Ngikonde ukuthi izingxenye kwakuyimicabango yakhe futhi izwi lingumcabango ozwakalisiweyo. Manje ke lokho kwakusekucabangeni kwakhe futhi ngenkathi ethi makube khona futhi kwaba khona, makube khona futhi kwaba khona. Futhi manje khumbulani nina maKristu nani imicabango yakhe izwe lingakabikho. Futhi nikubonakaliswa ngokucabanga kwakhe lingakabikho ngisho izwe nani kuKristu. Amen. KuNkulunkulu ekuqaleni. Lokho kwenza nina ngaleyo nkathi nibe izikhonzi zakhe. Futhi yonke into enguNkulunkulu qobo lwakhe ezenza yena abe ngothintekayo ukuze aphatheke abonwe njalo njalo. Futhi uyilokho ke uNkulunkulu yonke into. Khona ke abantu bathi ukuhumusha. Ngikhuluma lapha esikhathini esingeside sedlule emhlanganweni indoda yathi kimi, yathi mfowethu Branham, unokuhumusha okuliphutha, ukuhumushi kahle lokho. Manje sizwa baya kwi-Methodist futhi bathi i-Baptist ayihumushi kahle. I-Baptist ithi abaPentecostal awahumushi kahle. I-Pentecostal ithi abakamunye abahumushi kahle. Abakamunye bathi ama-assemblies awahumushi kahle futhi ileyo nalelo lithi elinye alihumushi kahle. UNkulunkulu ngumhumushi wakhe yena. Akathingi muntu kuba mhumushele. Wenze kuhumusha kwakhe yena. Bani umuntu ongumhumusha uNkulunkulu na? UNkulunkulu ngumhumushi wakhe yena. Manje Petro ekhuluma lapha sithola ukuthi ekuqaleni ngenkathi uNkulunkulu ethi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya, lokho ngokuhumusha. Nkathi uNkulunkulu esho noma yini futhi kubonakaliswe khona-ke lokho ngokuhumusha kaNkulunkulu ukuthi izwi lakhe liqinisile, niyabo? Ngenkathi ethi makube khona ukukhanya, lokho kwakusekucabangeni kwakhe kuqala engakabikho ngisho into ethiwa kukhanya. Ngenkathi ethi makube khona ukukhanya, kukhanya kwathi vumbu ezulwini, yilokho kuhumusha. Ukho muntu ozohumusha lokho ngokuba uNkulunkulu washo njalo futhi kwaba khona. Nxa uNkulunkulu ekhuluma futhi kubonakaliswe lokho ngokuhunyushwa kwezwi lakhe, akakuboni ngani umuntu lokho na? Abakuboni ngani abantu lokho na? Nxa uNkulunkulu enza isithembiso noNkulunkulu uthi ekuqaleni kuGenesisi walaba izwi lakhe kulowo nalowo nyaka lapho lehla lisuka ekuqaleni kuya ekupheleni. Futhi kwehle njalo kule minyaka ibandla lezo linazo zonke lezi zinto zonke zixovwe amasiko njalo njalo. NoNkulunkulu njalo uthumela enkundleni kwehle njalo ngeTestamente elidala nelisha abaprofeti nezwi lenkosi lizaka umprofeti. Futhi likwenza kanjani na? Libonakalisa izwi likaNkulunkulu. Ukuzibonakalisa kaNkulunkulu okushoyo noma kuliqiniso noma kuliphutha, awukho muntu ozolihumusha, izwi liyazihumusha. NkuNkulunkulu wakwethembisa futhi nakho kuyenzeka. Usizani ukusho noma yini enye ngalo na? Ngubani umuntu oyisoni ongazama ukusho ngenkathi uNkulunkulu enza isithembiso futhi uNkulunkulu uyasenza ukuthi lokho kuhumusha kuliphutha na? Lo uNkulunkulu qobo lwakhe enza ukuhumusha kwakhe yena ehumusha. Akathi ngumuntu kuba mumushe, uyazihumusha ngokubonakalisa lokho athembisa ukuthi uyokwenza. Oh, ukuba ibandla kuphela belingakubona lokho futhi libone izethembiso esabelwe unyaka ngamunye. Yonke eminye iminyaka uNkulunkulu uthumele enkundleni ngisho naphansi kwedlule eminyakeni yebandla eyisikhombisa futhi ubonakalise yonke into athembisa kuyenza. Yonke into ayikho neyodwa into eshiwe ingenziwe. Namashi athi uzokwenza lokho wakwenza. Ngoba ngenkathi uNkulunkulu ethi phakathi emuva lapho ku-Isaya wathi intombi iyakukhulelwa futhi yakwenza. Manje ubani ubani ongakumusha lokho na? UNkulunkulu usekwenzile kumusha. Wathi intombi yakhulelwa futhi yakhulelwa. Manje uyini wena ungeke akukho okungashiwo ngalokho ngoba uNkulunkulu wathi iyokwenza futhi yakwenza. Kodwa ibandla laliphuphutheke kakhulu ngaleyo nkathi kukubona. Niyabo babe nombono okungowabo wakho. Kakhulu kwehluke kakhulu kunalokho ababe kubhekile. Upetu lapho wayethethisela emuva wathi uNkulunkulu wabonisa uKristu ngezwi lakhe wathi lo ndlela yabethandekayo. Lamakhono ayemi lapho noKristu wayengukubonakaliswa kwaNkulunkulu. Wayehlala njalo embonakalisa uKristu ngezwi lakhe ngoba uKristu uyizwi uhlala ebonakalisa njalo. Inkathi ethi ngemihla kaNowa uKristu wayekuNowa nyakukhoyo lokho na? Noah wathi lizokuna, kuzoba khona imvula, umhlaba uzophutshiswa. Lana lokho kwakungadingi kuhonyoshwa, lana ngoba uNkulunkulu kuNowa wathi lizokuna. Wayengumprofeti nobufakazi babungukuthi lokho akushoyo kufezeke, ngakho abadingi kuhumusha lokho. Abanye babo bangathi emacala onke bathi lo muntu akazi ukuthi ukhuluma ngani. Kodwa uNkulunkulu wayelokhu ethembise njalo uma ekhona phakathi kwenu ongomoya noma umprofeti futhi akushoyo kufezeka khona-ke kuzweni kunjalo ngoba kuliqiniso. Kufanele kuhambisane nezi noNowa ehambisana nezi. Inkathi eprofetha ukuthi lizokuna futhi lana. Lokho kwakungadingi kuhunyushwa kwalokho ngoba lenza lokho nje. Isaiah wathi intombi yakhulelwa futhi yakwenza. Manje lokho kwakungokungejwayelekile kabi kabi ngokubani yabo kwakuyiminyaka engamakhulu amaningi kamuva ngaphambi kokuba le ntombi ikhulelwe. Akungejwayelekile impela ngakuthi umuntu olungileyo ogama linga uJosepha indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo. Lowo muntu olungileyo ngaleyo mihla ukuthi kufanele ukuthi kwakunjani kuJosepha ngenkathi ethembisile esemisele uMaria. Wayemiselwe ngalowo muhla uwephule lokho kwakufana nje nokuphinga. Futhi kusobala kuJosepha kwabonakala sengathi uMaria wayezama ukwesulela ngaye noma amenze ihawu lobubi bakhe. Ngoba lapha wafunyanwa engumama engashadile kuphela ethembisile. Icebo lokuphamba elinjalo wawungakhandwa ngamatshe uze ufe kwakufanele ngomthetho. NoJosepha indoda yakhe wayengumuntu olungileyo, umuntu olungekabi, wayemkholwa uNkulunkulu. Futhi lapho embuka ngalawo amehlo amahle amakhulu athambile wayesethi, Josepha, uGabriel ingelosi enkulu ingihambela ingitshele ukuthi ngizokhulelwa ngingazi indoda. Manje ngoba uJosepha wayevele nje wabheka emuva embhalweni, umprofethi wathi iyokwenza lokho. uNkulunkulu kuphela humusha izwi lakhe yena niyabo, kodwa kwakungejwayelekile neze. Yileyo indaba kunoma yimuphi unyaka. Izwi kaNkulunkulu liyidida kubantu, alejwayelekile neze. uNkulunkulu njalo weze kuyejwayelekile, akwejwayeleki noma phi lapho uNkulunkulu ekhona. Kuphambene sayenze yokuhlela yezwe ngenxa yokuthi banezinto ngendlela abacabanga ukuthi kufanele kube ngayo, kodwa uNkulunkulu uyangena bese enza okuyejwayelekile. Yayingakhulela kanjani le ntombi na? Wayethembekile, wafuna uNkulunkulu ngakho. Wasekhuluma kuNkulunkulu kuye ngephupho wayesethi, Josepha ndodana kaDavide, ungasabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho okukhulelweyo kungomoya ongcwele. uNkulunkulu umsibekele yilokho okukwenzile. Niyona qaphela ukuthi uNkulunkulu waphathelana kanjani noJosepha lapho na? Ngendlela engeyesibili, ngendlela yephupho. Manje siyazi kukhona amabhobho, siyakholelwa emaphushweni, ngiyakholelwa emaphusheni. Bego uNkulunkulu ubethela njalo ephathelana nabantu ngamaphupho, kodwa amaphupho lingokwesibili niyabo lingaba ngeliqinisile noma libe yiphutha ngaphandle uma lihunyushwa. Kodwa akathi nganga kuhunyushwa, kwakunguNkulunkulu qobo lwakhe ekhuluma ngqo noJosepha ngoba wayengekho umprofethi ezweni ngaleyo mihla ukuhumusha. Kwakukade ngekho umprofethi mnye ngamakhulu amane. Ngakho okulandelayo kungcono kunakho konke uNkulunkulu anakelele ihlala kahle ukuphumelela kwendodana yakhe. uQobo wawukhuluma kuJosepha ngephupho futhi ngaphandle kokuhunyushwa. Wathi wesifazane uqinisile, leyo nto engcwele ayikhulelweyo indodana kaNkulunkulu akudinganga kuhunyushwa. uNkulunkulu wenza ukuhumusha kwakhe, yena ehumusha kwezethembekile izinhliziyo eziqotho. Abesilisa nabesifazane obuka into eyifihlakalo, uma wethembekile futhi uqotho futhi uzokholwa, uNkulunkulu unendlela yokukhumushela khona. Kuqala thola ukuthi kuyisithembiso yini. Uma uJosepha wayevele nje wabuyela emuva futhi wasuka emasikweni futhi wabuyela eBhayibhelini futhi athola u-Isaya wathi wayezokwenza lokho. Yezinto wakhulunywa ngazo nokuzalwa kwakhe nako konke mayana nako wakhulunywa imibhalo ngabaprofeti abangcwele njengoba kwasho uPetro. Futhi akukho umuntu onelungelo lokuba afake noma yikuphi ukuhumusha kwangasese kulokho kuyikho ncamashi uNkulunkulu athi kuyokwenzeka. Wena ukubonakaliswa kwezwi kaNkulunkulu lethenjiselwe lowo muhla. UNkulunkulu wakusho ngakho kwakulapho lokho kwakucazulula. UJesu wathi ngenkathi esemhlabeni, ngenkathi bengayiqondi inkonzo yakhe, yayinkulu kakhulu kuyisenzeko abazange ingavamile njalo, abamqondanga. Wathi hlolani imibhalo. Ngiyethemba nginivale izindlebe lapho ngiqhumisa lokho. Hlolani imibhalo ngokuba nithi kuyona nokuphila okuphakade futhi yiyo efakaza ngami, yabo. Yiyo elitshela ukuthi ngingubani. Yabo uNkulunkulu wabela izwi lolo suku laluzoba ngokubonakaliswa kaNkulunkulu uNkulunkulu uEmmanuel unathi igama lakhe liyakuthiwa umangalisa umluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu onamandla uyise ngunaphakade negama lakhe liyakuthiwa uEmmanuel uNkulunkulu unathi uNkulunkulu wayekuDavide uNkulunkulu wayekuMose uNkulunkulu lo uNkulunkulu uhambe njalo ezibonakalisela lowonyaka. Kodwa lo nyaka intombi yakhulelwa futhi yozala indodana futhi yoba nguNkulunkulu nathi. Bambethelela lokho ke ezenza uNkulunkulu nangokwephula iSabatha futhi wayenguNkulunkulu phezu kweSabatha futhi wayenguNkulunkulu. Futhi wayengesuye nje umuntu ojwelekile noma umprofethi ojwelekile nokho wayengumuntu ojwelekile nomprofethi kodwa wayengumprofethi uNkulunkulu. Futhi wengukgwanisa kwezwi khona impela uNkulunkulu athi uyokwenza. Wathi imuphi into ongangilahla ngesono na? Hlolani imibhalo kuyo nithi nokuphila okuphakade futhi yiyo efakaza ngami. Kodwa masekwabo abephila ekubenyezeleni komunye unyaka. Njengoba bengishumayela emavikini ambalwa edlule ukuphila ekubenyezeleni ukubenyezela uta lakho ilanga lizibonisa lona futhi ngamanga. Futhi noma yikuphi ukubenyezela komunye unyaka kungudonsa ukukhanya kwamanga. Abantu njalo bahamba entweni eyenzeka eminyakeni edlula iluthela bahamba ekubenyezeleni kwamaluthela. Imisebenzi amakaluda kwakukuhle ngosuku lwakhe. Wesley wayelungile osukwini lwakhe. IPentecostal yayilungile osukwini lwayo. Siyaqhubeka sikhuphuka kelada siphila kwabo unyaka. Siyaqhubeka siqhubeke ngeke sisalokhu sibuka emuva. Uma sesizihlele phansi izinto sicabanga ukuthi sesenze konke sithola amasiko ethu esongiwe futhi lokho kwakukuhle konke ngalolo suku kodwa siqhubekela phambili. Hlolani imibhalo futhi nibone ukuthi lethenjisweni lolu suku khona ke sizokwazi ukuthi sikuphi khona ke singasho ukuthi simi kuphi. Luther wawungabheka empalweni futhi ubuke kulowo nyaka waseSardesi ungabona ngempela ukuthi kwakwethenjisweni. Buka ukuthi hloboni yomgibeli owaphumayo buka ukuthi yini ehamba yahlangabezana naye impela ubuqili bomuntu inguquko. Ngisisa uWesley njalo njalo lapho kwehla njalo kuyongena onyakeni wePentecostal futhi kwehla ngalowo nyaka bhekisisa ukuthi kuhambe kanjani. Buka imibhalo futhi ubone ukuthi sikuphi. Ingaleso sizathu uJesu athi hlolani imibhalo niyabona ukuthi sikuphi. Ngikhona ukuthi sisekufikeni kwendoda likaNkulunkulu njengamanje. Ngikhona ukuthi sisonyakeni walo waliphela ihora angahle abonakale ngalo noma yinini. Ngikhona ukuthi imibhalo yakumemezela lokho ukuthi sisemahoreni okugcina umlando walelizwe. Ngiyazibona izinto zibumbeka ngibona lomkhandlu wenkolo yobuKristu holela onke amabandla kuwo eyongena uPawu lwesilo futhi ngibona umbuso wamaRoma nokuthi wenzani nayo yonke iminye yayo. Ngibona iqoqana ndawonye ivimbela ukukhanya ivala ivangeli wonke umuntu odikeka abe ngowawo futhi ahambe ekukhanyeni kwayo kungenjalo ungeke uhambe hlobo. Yabo sisesikhathini sokuphela akusekho kusasisalele kodwa kubambelela kuNkulunkulu futhi sikholwe izwi lakhe izwi lihlala njalo liqinisile. Onyakeni webandla lawodikeya lo kuyiwona nyaka webandla kuphela yonke yayo lapho uKristu abe wakhona ngaphandle kwebandla wayengaphandle ngongqotha. Kwenze njani na lo mkhandlu wenkolo yobuKristu yiwa zomkhipha. IBhayibheli lathi wayezoba ngaphandle futhi ungaphandle. Vumela yini na izwi? Futhi uyizwi, bethe njalo izwi, futhi useyilo izwi kulobusuku, uyizwi. Ibhayibheli lathi izwi libukhali linamandla kakhulu kunenkemba esiyonhlangothi zombili amaHebheru isahluko sesine lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Izwi lalinjalo wayefanele bazi ukuthi wayengubani ngenkathi uJesu esho lokho ngalolo suku. Lelisisa ukuthi wenzani ngelinye ilanga wayemlapho kuqala kwenkonzo yakhe. Wawukhona umuntu owafika kuye ogama lingusimoni, uSimoni Petru. Futhi ngenkathi uPetru embuka futhi wambona uJesu wathi kuye, igama lakho ngusimoni futhi uyindodana kaJona. Wayefanele azi ukuthi uMose wathi, iNkosi uNkulunkulu wenu iyakunivusela umprofethi onjengami futhi yena nifanele nimuzwe. Futhi nangu umuntu owayengakaze ambone empilweni yakhe wathi, igama lakho ngusimoni futhi uyindodana kaJona. Ngani wazikhona ngalezo sikhathi ukuthi lokho akuse ngaphezu? Babekade bengenamprofethi amakhulu eminyaka futhi nangumuntu owayemtshela ukuthi wengubani akumangalisi akwazi ukukwamukela. UPhilip ngalezo sikhathi wahamba futhi wafumana uNathaniyeli phansi komuthi wambuyisela kuJesu. UJesu wathi, bheka umIsrayeli uqobo okungekho nkohliso kuye. Wathi, Rabi, wake wangazini nina? Wathi, ungakabizwa uFilipu, uphansi komuthi ngakubona. Wathi, Rabi, wiphendula kaNkulunkulu uyinkosi kaIsrayeli. Wazi ukuthi wakunguyini nina? Akudingeka kuhunyushwa. UJehova watsho lokho. Nakho kumilabo lapho abangakukholwanga. Bathi lo muntu ungebhezabhubhe unohlobo oluthize lwecebo lokuphamba adonsa ngalo ungumbhuli noma okunye. UJesu wabuka wayesethi, ngani nikhuluma lokho ngokumelana nendodana yomuntu? Niyothethelelwa. Kepha nxa umoya ongcwele esefikele ukuzokwenza into efanayo nikhulume ngokumelana lokho, anisoze lathethelelwa kulelizwe noma izwe elizayo. Wayeprofetha ngosuku lwethu, usuku esifanele silubone. Ngokuba unguizolo namuhla naphakade. Mbulani wanguJesu Kristu owayekuMose, wanguJesu Kristu owayekuDavide. Ngenkathi uDavide indodana kaUDavide wakhuphukela entabeni inkosi elahliweyo walikhaya eJerusalema, lokho kwakungelutho ngaphandle kokuthi kwakunguKristu kuye. Ngokuba acishe eminyakeni ngamakhulu ayisishiyagalombili kamuva, indodana kaDavide yahlala phezu kwentaba yeminqumo futhi yabuka phansi phezu kweJerusalema futhi yakhala wase ithi, Jerusalema, Jerusalema, kwangaki ngithanda kukufukamela njengesikhukukazi senza emazinyaneni aso, kepha anivumanga. Ngenkathi uJosefa esetilongweni lokho kwakunguJesu. Ngenkathi ethengiswa kwezinhlamvu ezicishe impela zibe ngamashumi 3 zesiliva, lokho kwakunguJesu. Ngenkathi enziwa indoda kaPotifaro, lokho kwakunguJesu. Ngenkathi ehlala ngakwesokunene sikaFaro, futhi ngenkathi esuka wonke umuntu icilongo lakhala, futhi wonke umuntu wayefanele aguqe ngedolo, lokho kwakunguJesu. Akukho muntu ongeze kuFaro kuphela ngoJesu. Akukho muntu ongeze kuNkulunkulu kuphela ngoJesu. NguJesu izwi elaprofethwayo ligcwaliseka lakhulunywa ezithunzini nemifanekiso. Ngenkathi uJesu lapha emhlabeni wenza into efanayo neyenziwa abaprofethi. Ingakho bazi ukuthi wayengukubonakaliswa kaNkulunkulu kwezwi lakhe, akudinganga ukuba kuhunyushwe. Ngenkathi uNathaniyeli ekubona lokhu wawa phansi wathi, uyinkosi ka-Israyeli, indodana kaNkulunkulu, inkosi ka-Israyeli. Siyakwazi akekho umuntu obengenza lokhu. Nikodimu weza ebusuku wabasholo into efanayo abafarisi. Kodwa niyabo babehukeke kakhulu emkhandlwini wabo wenkolo yobuKristu ukuthi bangakwazi ukukwamukela. Wakuzwakalisa abakushoyo wathi, Rabi, si ubani usi umkhandlu wabo? Siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngoba kukho umuntu obengenza lezi zinto ngaphandle uma uNkulunkulu enaye. Bakuqonda, bazi ukuthi kwakukhona, kodwa babehukeke kakhulu kukho. Futhi uNkulunkulu eminyakeni engama40 edlule unyakazise isizwe ngoba batiswa kamoya ngcwele. Futhi owesilisa nabesifazane basalokhu bengaphandle kwakho, ngoba bahukeke entweni efanayo bephila ekubekezeleni kwalunye usuku. Yini ndaba na? Wonke umuntu ufuna ukuba yi-Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran noma okunye, niyabo, kungukubenyezela. Abaphila ekubenyezeleni kosuku lukaMose. Wathina, wathi bathi, sinabafundi bakaMose. Wathi, uma benimazi uMose, beniyongazi uMose waloba ngami. Uma benimazi uLuther, beniyozowazi lo nyaka. Uma beniyazi i-Methodist, benizowazi lo nyaka. Ngokuba uKristu walaba ngalo nyaka, amazwi agcwaliswayo lizofanele ligcwaliswe kulo nyaka. Alidingi muntu othize ukuba lihumushe, uNkulunkulu wenze ukuhumusha kwakhe yena. uNkulunkulu uyazihumusha ngoba nguye kuphela ongalihumusha. Izethembiso zikaNkulunkulu njalo siqinisekisa lokho akusho, futhi lokho ngokuhumusha. Manje uJesu konke isikhathi uJesu wathi kuJohane ongcwele isahlu waseshuminane ivesi leshuminambili okhola yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza. Yabo wakusho na kunjalo lokho akuthi ngingumusha nxa uthi izenze lowo msebenzi lowo ngunkulunkulu impela. Watsho futhi phakathi lapho njengoba kwenzeka emihleni kaLoti kuya kuba njalo ekufeni kwentethana yomuntu. UJesu wakusho lokho ngalo wakusho na impela wakusho lokho akudingi ngumusha. Bathi awu lokho kwakuchaza kwakuchaza khona impela akushoyo njengoba kwenzeka emhleni kaLoti kuya kuba njalo ekufikeni kwentethana yomuntu. Uthiwani ngemihla kaLoti na? Ake sibuyele emuva umzuzwana nje sithole ukuthi babenzani. Kwakukhona izigaba ezintathu zabantu emhleni kaLoti, ikholwa umzenzisi nongakholwayo. Lokho ukuso sonke isicuku into efanayo. Sithole ukuthi abaseSodoma kwakungongakholwayo. ULoti wayengumzenzisi, uAbrahama wayelikholwa. Wawanguye isivumelwano esaqiniswa kuye. Wawanguye owayefuna indodana ethanisiweyo. Wawanguye owayekubhekile. Amen. Angizi ameneli mina, amen, ukuchaza ukuthi makube njalo futhi kunjalo. U-Abrahama wayengekho eSodoma. U-Abrahama wayephezulu futhi engaphandle kweSodoma. Ungumfanekiso webandla likamoya namhlanje. ULoti ungumfanekiso webandla lehlelo phansi eSodoma namanje. Kaphela iBhayibheli lasho ukuthi izono zaseSodoma zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungile mihla ngemihla. Wena yasongani isibindi esanele sokuma amena nakho na? Kuneningi lesilisa esilungileyo esihlenze ebandleni namhlanje sibuka ngaphandle sibona besifazane abagqoke izigindi nesilisa senza lezi zinto futhi amalunga abo yahamba adlala igalofu ngesonto namadili amapikiniki futhi abhukude nezinto esikhundleni sokuya enkonzweni ehleze ekhaya ngolwesithathu ebusuku ebuka ithelevishini esikhundleni sokuya enkonzweni. Bathanda ukusha kuthize bena nakho bathi ibhadi ingabakhipha indaba langu Loti futhi elunguza phandle ngefasitela lakhe efuna ebona isono futhi esaba ukubiza isono ngesono. U-Abrahama wayengekho encovancoveni yabo, wayengaphandle kwayo, wayengumfanekiso webandla likamoya. Manje qaphele ukuthi kwenzekani nje esikhathini sokuphela ngaphambi nje kokuba umlilo wehle futhi labo kwakungabezizwe. Kwakubekezela umlilo wehlela ezweni labezizwe namhlanje lapho imibuso iyochitheka khona futhi iyoshiswa. Amazulu ayokusha isho inkosi futhi ayosha ngokushisa okuvuthayo leso kwakuyisithunzi sawo. Manje ake sibafanekise nangu-Abrahama usevele ungaphandle akekho eSodoma, wayengaphandle kweSodoma. ULoti wayeselokhu eseSodoma. Into isimanga ngokunyukusa okushisayo lapha nje sekuthi akube ngeleshumi nanye ngqo cishe kwakuyilo wabona indoda amathathu eza indoda ethonekile ihamba yehla umgwaqo indlela. U-Abrahama wayehlezi phansi kom-oki eziphumulele. Wayekade ephumile mhlawumbe nezinkomo ngalokokusa wangena sekuthi akube phakathi nemini impela futhi wabona indoda amathathu iza. Futhi wawukhona kuthize ngaleyo indoda lokho washa insimbi. Ohey kusenjalo kukhona kuthize ngunkulunkulu ngibuza phakathi kwabantu ushaya insimbi. Bayakwazi kukhona okwetshelayo kukhona kuqinisekisa lapho. U-Abrahama wagijima sinya wayesethi inkosi yami ake ungene futhi ake ngithole incosana yamanzi ngiwalande ugeze izinyawo zakho ngikuphe ucezu lwesinkwa bese kawuqhubeka ngendlela yakho. Ngakho waphendukela eceleni wagijima waya ezinkomeni wathola ithole walibulala walinika inceku yalilungisa wangena ethendeni phansi ezansi kwakhe noSara wamtovisa impuphu wakwenza noma wenza ukudla wenza isinkwa wenza namaqabelengwana eziko wawakhipha wawaphaka. Esahlezi lapho edla baqala ukubhekisisa nendoda yayilokhu ibheke ezansi ngaseSodoma. Futhi yathi, amabili awo, niyakhumbula, ehle eSodoma, amabili aya eSodoma. Sizani, ningakugeji lokhu, ngibhekise kulokho okwashiwo nguJesu. Amabili awo, aya eSodoma, ukuyokhipha uLoti nalokho okwase kulungele ukukhishwa ezansi lapho. Futhi lawo omabili ehle lapho, ehle afike ashumayela. Futhi kwakhona eyodwa, eyasekelwa u-Abrahama, aphela isibonakaliso esenzileyo. Baba lesibonakaliso ezansi lapho kwakukhona abaseSodoma bashawa ngobumpumputhe. Kushumayela ivangeli njalo kuyabuphuthekisa kongakholwayo. futhi phekisisa ukuthi kwenzeni manje kukhona eyodwa emele muva lapha futhi yenze isibonakaliso kuAbrahama manje senake naphekisisa noma yibubuso umlando landela imibhalo landela umlando asikaze sibe khona isikhathi eminyakeni yebandla lapho khona indoda yake yaye emabandleni ngegama nje phandle lapho ezweni phandle lapho emahlelweni akaze sibe khona indoda egama layo igcina njengo-Abrahama ngaphambili kodwa namhlanje banayo eyodwa ugraham kunjalo yehlela lapho babisela ngaphandle wenza umsebenzi omangalisayo ngakho ugraham ubilly graham njenge kankulunkulu phandle lapho phakathi kwamahlelo abezombusazwe njalo njalo ekuphihliza elinye ilanga ngenkathi bemfuna ukuba angenele ukuba ngumongameli wawenqaba isiqothu unkulunkulu ambusise ngakho ngani lezo zinkampani zikagolokho wayengasoze afinyelele esisekelweni sokuqala njengoba bekunganjalo zaze yokhitha izigidi zezigidi zamadola ngoba wayezozikhipha noma kanjani lezo zinkampani zikasikilidi nezinto ezinjalo yabo uphandle lapho njengesithunywa sikankulunkulu wasesisakama kunjani impela kodwa wakhumbulani wawukhona eyodwa eyahlala phezulu lapho no-Abrahama enye indoda hhayi lawo amabili ehlela lapho njengabavangeli besimanje abehlele lapho ukuyoshumayela besisane wawukhona eyodwa eyahlala phezulu lapho amabili ehla ngaleyo ndlela neyodwa eyahlala lapha no-Abrahama neyodwa eyahlala no-Abrahama imnika isibonakaliso manje qaphela igama lakhe lalikade lingu-Abrahama nomkakhe wayekade engusarayi usuku nje noma ezimbili ngaphambi kwalokho unkulunkulu wayebonakale kuye futhi wamtshela ngikhumbula igama lakho manje liswa ku-Abrahama liya ku-Abrahama niyabo izinhlamvu eziyisithupha umuntu kodwa Abraham isikhombisa izinhlamvu eziyisikhombisa kuphela ngo-Ham manje phezulu lapha ebandleni likamoya wawukhona eyodwa ephezulu lapho ku-Abrahama futhi ibhekisisa ukuthi yathini yathi Abrahama hayi Abraham Abrahama ubu mkakho hayi usarayi Where is our wife Sarah? Watch what he says. Kaphela ukuthi wathini? Usethendeni emva kwakho. Futhi yathi ngiyokuhambela ngizokuhambela. Yasibona lezo sabizwana somuntu oyedwa. Ngokwesethembiso eyayisenzile. No! WawuNkulunkulu yathi ngizokuhambela. Sarah ngendlela esingaqonde ngayo sonke wahlekela ngaphakathi kwakhe. Wathi mina isalukazi sengineminyaka elikhulu ubudala inkosi yami eyayingu-Abrahama igugile nayo sebedlule empilweni yalokho njengabantu abasha wathi ngani besingeke sibuye sibe nezinjabulo ezinjalo sengigugile nayo usegugile futhi wathi besingeke sisaba nalokho futhi wathi kanjani na lezi zinto besingeke zenzeke futhi indoda uNkulunkulu enyameni yomuntu yathi uhlekeleni uSara futhi wangabaza esho lezi zinto na ethendeni emva kwayo manje qaphela uma leyo kungesiyo inkonzo efanayo uJesu Kristu ayenayo wabuya phandle ezethamelini wase ewubona umcabango wazo watshela uPetro ukuthi wayengubani nokuthi igama likayise lalingubani watshela uNathaniel watshela wesifazane emthonjeni ngenkathi ethi wathi hamba ungiphe amanzi noma nginikeza amanzi wathi nkosi akusini isiko lakho ukuba ukhulume nina bajuda nikhulumane namasamariya asinabudlelwane omunye nomunye wathi kodwa uma ubuwazi ukuthi ubukhuluma nobani buyotshela kimi amanzi incoco yaqhubeka wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha nandoda wathi usho kahle ngokuba usuke waba nayo isihlanu wathi nkosi buka umehluko phakathi kwalokho nalabo lawo apriesti bangalosuku lowo mkhandlu uphila ekubengezeleni kolunye usuku bathi uteveli lo babefanele ibandla labo baliphendule ngokuthile ngoba lalidinga lokho kodwa wenzani lona wesifazane endini yomncane leyo mbewu emisele ngaphambili ilele enhliziyweni yakhe wayesekhathele ileyo nto wayeseye emgwaqweni njengesifebe
Watwa, ngenkate bwana loko wati, wasi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Kade singenayo iminyaka engamakhulu amane, futhi siyatshelwa ukuthi nxa uMesiya efika ukuthi yilezo zinto ayozenza. Oh hey, yambe u, ilele lapho, yakuthumela ekuphileni. Lona, kwakungadingi kuhumusha. UJesu wathi, nginguye okhuluma nawe, lokho akuthi ngake kuhumusha. Wayesemzile, isibonakaliso, futhi wafakaza ukuthi wayilo Mesiya. Amen. Futhi wafakaza ngempela lokho uNkulunkulu ayewethembisile. Kasi uNkulunkulu wenu yawunivusela umprofeti onjengami kuyesho uMose. Kwakuyina isiqinisekiso sombhalo. Wagijimela emzini wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzileyo. Akusiwe yini yena impela uKristu lona na? Akusiwe yini lona na ungitshele engikwenzileyo? Manje bhekisisa uJesu lo wawunguye phezulu lapho kulowo muntu owayeflathele itende, futhi washo ukuthi uSara wayecabangani phakathi kwe-ethendeni. Izwi likaNkulunkulu liyasho kumaHebheri isahluko sesine ukuthi usho lokhu, izwi likaNkulunkulu linamandla kakhulu futhi libukhali kunenkemba yesikathi zombili, lisika kuze kwahlukaniswe umkata newethambo, futhi lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Izwi futhi njalo nxa umprofeti efika ufika ndazwi futhi wayeyizwi laleyo nyaka, futhi lezani na oprofethayo owahlulela imicabango owawusenhliziyweni ikwenzile kuJesu Kristu, ngoba wayengugcwala kwezwi. Lo Jesu wathi njengoba kwenzeka emihlali yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwenzezane yomuntu. Umoya kaNkulunkulu uyafika phezu komhlaba njengesimo sezidalwa ezingabantu.
God manifested in human flesh.
UNkulunkulu wabonakaliswa enyameni. Amen. Ngiyakubona na. Futhi lezi zinto efanayo uNkulunkulu ayenzayo esenyameni yomuntu eSodoma. Kumbulani, babelinde indodana eyethenjiswa. Futhi khona nje emva kwalokho indodana eyethenjiswa yafika. Leso kwakuyisibonakaliso sokugcina iSodoma neqembu likaAbrahama abasibonayo ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ifike. Nikubhekisisile lokho na? Futhi manje ibandla likamoya selifike kulelo hora. Omunye wathi, mfowethu Branham, uthe lokho uNkulunkulu na? iBhayibheli lathi kwakunguNkulunkulu, akudingi kuhumusha. UnguElohim wambiza kanjalo u-Abrahama, noma yimuphi umfundi weBhayibheli uyakwazi lokho. Elohim ongowayele konke, wayeyisiqalo isigcino, ukuqala ukuphela, u-Elohim. U-Abrahama wambiza Elohim. uNkulunkulu ngamagama amakhulu ngaseBheru Elohim, njengasekuqaleni nje uNkulunkulu u-Elohim wangu-Elohim ebonakaliswa enyameni, embethe izingubo zabantu, edla ukudla kwabantu. Amen. Isibonakaliso ukuthi ezinto zokugcina kaNkulunkulu uyabonakala futhi phakathi kwabantu bakhe enyameni yomuntu. Amen. UJesu wathi, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyoyenza, futhi njengoba kwenzeka emihlali yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Amen. Lokho akudingi kuhumusha, kudinga kubonakaliswa, yilokho okudingayo. Amen. Ngiyakukhona lokho na. Asikhothamise amakhanda ethu. Baba wethu wasezulwini, sinika wena isethembiso sakho kulo busuku ukuthi wazisho izinto wazethembisa. Akekho ongenza izwi lakho liphile kodwa nguwe. Wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya, akekho ozohumusha lokho kwabonakaliswa. Njengoba sitaphune u-Isaya umprofeti, intombi iyakukhulelwa yakwenza. Akudingi kubonakaliswa, wakwenza, yilokho okwenzekayo. Wathi nxa ifika iyozalelwa eBethlehema, eBethlehema eJudiya, kawusiye umncane nakanye kubabusi bonke bakwaJuda bakwaIsrayeli na? Kodwa kuwe kuya kuvela umbusi wabantu bami. Izinto ayezozenza, ukuthi wayezokhala esiphambanweni, ukuthi wayezolahlwa kanjani, agwazwe izinyawo zakhe nezandla zakhe. Yalinyazwa ngenxa yezibambeko zethu, yathotshozwa ngobubi bethu. Umvimbo wokuthula kwethu uphezu kwakhe, ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Ukuthi uDavide washo kanjani ukuthi angiyikushiya umphefumulo wakhe ehayidese, futhi angiyikuvuma ongcwele wami abone ukubola. Futhi ngosuku lwesithathu ngaphambi kokuba amahora angama72 angene ubolisa umzimba wakhe, izwi likaNkulunkulu lathi uyovuka. Bathi bawuntshontshe umzimba wakhe, basakukholwa. Kodwa siyalikholwa Nkosi izwi lakho. Labonakaliswa uJesu Kristu wavuka, wayesethi sikio, begani minangi nani. Ezi tukuzonke kuse kube, sekupele nguwezwe. Siakolo kutu lapa kule kusugu. Siakolo kutu sengu imbele uchesu Kristu kule kusugu. Lapa njongwa, waulo kunguye. Futi, kupela, ufuna mesho, izingale, milenzo, mlomo, imipefumulo, umizimba. Unga isebenzisa, ubuzibona kalisa wena. Kulungulu singwelise kule kusugu, ubuze sibone uchesu Kristu. Opila, pila pakati kwetu. Ageze yena. Kona ke kuzofezeka njengokulamba kwalawo makregi eza ngalolu suku futhi athi Nkosi sithanda kubona uJesu futhi bambona oh kufanele ukuthi bathuma kakhulu lapho bembuka uNkulunkulu senguwe namhlanje futhi wethembisa ukuthi uma silambile singakubona useyisikashana inezwe ngeke lisangibona ongakholwayo kepha nokho nina niyongibona ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheni kwezwe. Siyazi ukuthi nguwe izolo namuhla laphakade. Nkosi amazwi selishiwo, lilotshiwe. Manje makwenzeke ngokwenkazimulo kaNkulunkulu ukhombisa ukuthi uyaligcina izwi lakhe. Amen. Kulungulu anibusise, ngizobiza umugqa wokukhulekela. Ngikholwa ukuthi uBhili uthe ukhipha amakhadi okukhulekelwa kusukela kulokuqala kuye ekhulwini noma into enjengaleyo akekho lapha njengamanje. Ngabe yiphi inombolo yekhadi lokukhulekelwa? Omunye akabuke ingemumva lakho lelakho liba nenombolo nohlamvu ABCD noma iliphi uA na kulungile. Asithole u-A inombolo yokuqala, esibili, esithathu, esine, esihlanu, qala nje ukuba nime kanje. A inombolo yokuqala, inombolo yesibili, inombolo yesithathu, inombolo yesine. Eyesine angizange ngiyibone ima ikhadi lokukhulekelwa eliyinombolo yesine yokuqala, esibili, esithathu. Mhlawumbe abakwazi ukusukuma uma bengakwazi umunye akabuke ikhadi lomakhelwane wakhe. Ko angahle abe nalo ikhadi futhi angakwazi ukusukuma ngokushesha manje nanto elesine esihlanu ikhadi lokukhulekelwa eliyinombolo esihlanu esithupha esikhombisa esishiyagalombili esishiyagalolunye eshumi eshumi naye eshumi nambili. Alani nje ukwenyukela lapha manje njengokubizwa kwezinombolo zenu. Inombolo yokuqala, esibili, esithathu, phumani nje nize ngapha. Ikhadi lokukhulekelwa eliyinombolo yokuqala, esibili, esithathu, yesine, esihlanu, esithupha, esikhombisa, esishiyagalombili, esishiyagalolunye, eshumi, yeshumi nanye, tatani izindawo zenu nje. Yeshumi nanye, yeshumi nambili, yeshumi nantathu, yeshumi nane, yeshumi nantlanu, yeshumi nesithupha, yeshumi nesikhombisa, yeshumi nesishiyagalombili, yeshumi nesishiyagalolunye, yamashumi amabili nanye, yamashumi amabili nambili, yamashumi amabili nantathu, yamashumi amabili nane, yamashumi amabili nantlanu. Ukhona ongayikwazi, ngibona insizwa esihlala ezinamasondo emumva lapho. Uma inombolo yakho ibizwa ndodana futhi uma ungakwazi ukuthola kulungile abantu isandla sakho nje sizobona ukuthi uyafinyelela lapha. Niyabo bangako baphakathi lapha ongenalo ikhadi lokukhulekelwa kepha nokho ube ugula na asibone izandla zenu noma ikuphi khona lapha kulungile phakamisa izandla zakho. Niyakholwa na besaba qoqela ndawonye? Niyakukholwa lokhu ukuthi unguye izolo naphakade na? Bangaki na qaphela laba befundisi awusho yini umbhalo namhlanje bazalwane ukuthi ungumphristi omkhulu onokuzolana nobuthakathaka bethu na? Ngabe kunjalo na? Bangaki ukholwa lokho? Phakamisa isandla sakho. Ungumphristi omkhulu onokuzolana nobuthakathaka bethu. Akho uma iBhayibheli lithi unguye izolo naphakade, bangaki ukholwa lokho na? Oke ubeze kwenza kanjani namuhla na? Ubeze kwenza njengoba enzile izolo, ngabe kunjalo na? Ukuphi yena kulo busuku na? Uhlezi ngasomnene somkhulu umzimba wakhe umondweni ulapha endlini kuba azazise. Besisani manje kubukani kwenzekani ngenkathi omunye ethinta ingubo yakhe emuva lapho esifazane elinye ilanga na? Wayenganalo ikhadi lokukhulekelwa, besingasho njalo, kodwa wathinta ingubo yakhe. Futhi ngenkathi ethinta ingubo yakhe uJesu waphenduka wayesethi, bani ongithintile na? Petro amsola wayesethi, ngani Nkosi? Lokho akuzwakali nje kungokungathi kunomqondo. Ngani wonke umuntu uzama ukuthinta? Usho ngani ukuthi ubani ungithintile na? Wathi, kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka. Bangako kwaziyo lokho na? Amandla okuchaza ukuqina aphuma kuye. Ngibe buthakathaka, kukhona ungithinte ngohlobo oluhlukile lokuthinta. Futhi waphenduka wabheka ngakwizethameli waze wathola ukuthi uphi lowo mgudi wokukholwa. Wonke umuntu wayemgaxa, orabe siyakukholwa nakho konke lokhu, kodwa wayekhona owayekholwa ngempela. Futhi wathinta ingubo yakhe futhi wakholwa ukuthi wayesephulukisiwe, ngoba wathi enhliziyweni yakhe uma engakwenza yilokho okuyokwenzeka. Waphenduka wabheka izethameli waze wamthola wayesethi, wamtshela ukuthi umopho wakhe wawusunqamukile futhi waphulukiswa. Ngabe kunjalo na? manje leyo ndlela yenza ngayo ezethamelini zabantu. Manje ngimemezela ukuthi akafile, uphila nje saka namhlanje njengoba wayelokhu enjalo. NeBhayibheli lathi uJesu wathi kubo lwakhe, njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kuyakuba njalo phela wendoda yomuntu. Manje buka, akunandaba uhlobo luni lwesiphiwo uNkulunkulu analo phezulu lapha, kufanele kube khona esinye phansi lapha futhi ukusiphendula. Wangena emzini, iBhayibheli lathi ziningi izinto angakwazanga ukuzenza ngenxa yokungakholwa kwabo. Ake kunjalo na into efana namhlanje, ufanele umkholwe, ufanele nje umkholwe ileyo ndlela kuphela ongakwazi ngayo. Umugqa omkhuleko usulungile na manje, wonke umuntu athobe ngokwemizuzu elishumi na nje. Angazi noma ngizofinyelela lapho nginamashumi acishe amabili noma amashumi amathathu amiyo lapho. Kodwa manje emgqeni womkhuleko lowo nalowo wenu khona lapho emgqeni womkhuleko owazi ukuthi ngisihambi kuwe futhi angazi lutho ngawe phambisisa sako yilowo nalowo emgqeni womkhuleko. Manje khona ezethameleni owazi ukuthi angazi lutho ngawe phakamisa isandla sakho. Ngiyabona manje, manje nakho engizama ukukusho mngani, ngiyabona manje nakho bonke labo befundisi phezulu lapho emsamo noKristu wenze lesi sithembiso, niyabo besilotshiwe. Sizofezeka nini na ngezinsuku zokugcina ngaphambi nje kokufika kwenkosi? Ngabe kunjalo na? Sasizofezeka ngaleyo nkathi. Manje lelo yizwe liprofethwe namhlanje, hayi ukukhanya kweLuther, hayi ukukhanya kweWesley, futhi hayi ngisho lokukhanya kwePentecostal. Sekuqhubekele phezulu emgwaqeni manje. Manje uLuther ukahle, iMethodist kahle, iBaptist kahle, bonke iPentecostal inhle. Ukhona zonke izinhlobo ezihlezi lapha kulo busuku. Akusibo abantu ngabanye. Uma keku ubungayitsheli ukuthi uMethodist ngoLuther ngoba ukholelwa ekungcwelisweni futhi uLuther akakholelwa, niyabo. Awuyitsheli nezi Pentecostal ukuthi ukungcweliswa yikho kodwa ikubonile ukubuyiselwa kweziphiwo, ayizi ukukholo lokho cha, inokungaphezulu kwalokho, niyabo. Futhi lo ngunyaka wokugcina webandla esibe nawo neBhayibheli lithi ayiseyi ukubakho eminye iminyaka ebandla. Wathi kuzoba khona ukubuthela kwabantu, niyabo, futhi nakho sikhona. Manje kumulani isibonakaliso sokugcina. Ngabe thina abantu sifuna indodana ethendisiwe na? Phakamisa isandla sakho. Niyakholwa ukuthi niyinzalo kaAbrahama ngokuba kuKristu na? Phakamisa isandla sakho. Khona-ke zakaAbrahama yemukela isibonakaliso sakho. Asikho phandle eBhabhiloni, asikho phandle lapha ezweni lamahlelo, silapha phakathi kwenu labo abangekho kuleyo ngcova-ngcova phandle lapho sikholweni. Nangu wesifazane uyisihamba uqobo kimi lapho nje ebangeni elilinganayo nobudala. Angeze ngimbone wesifazane empilweni yami ukuba bengingamphulukisa lowo wesifazane bengingakwenza umegula. Ngazilutho ngaye, nimbonile phakamisa isandla sakhe emzuzwini embalwa edlule. Angaze ngimbone ungowesifazane nje omi lapho. Namhlanje behlela lapha futhi bayetha incwatshana yamakhadi okukhulekelwa, babaxubanisa onke base bewanika abantu. Omunye unenombolo yokuqala lapha, inombolo yeshumi emuva lapho, inombolo yeshumi nahlanu, inombolo yesikhombisa, inombolo kanjalo nje onke axubene khona phambi kwenu nsuku zonke. Uma abizwa nje macala onke evela ndawo zonke, niyabo. Futhi manje awudingisho nokuba nekhadi lokukhulekelwa, hlala lapho nje ukholwe. Yini kungazinize lo busuku thwala ihora esiphila kulo. Niyabo, manje selithi nje aliphele futhi mngane, lithi nje aliphele. Manje uma uNkulunkulu ka-Abrahama avusa uJesu Kristu kwabafileyo, nokuthi uJesu wayethembisa ukuthi ngenze uzogcina isibonakaliso esifanayo u-Abrahama, ingelosi okwabe kungunkulunkulu enyameni yomuntu yakwenza phambi kwa-Abrahama ngaphambi nje kokuba indodana ethendisiwe ifike, uJesu wathi into efanayo iyokwenzeka namhlanje. Manje sibona ubuncinci namahlelo nabonke labo nencova-ncova bakuyo. Sibona uBilly Graham ezathi ngaleya Nora Roberts nabonga labo bantu phande lapho, izithunywa samaPentecostal, izithunywa samahlele zansi lapho. Sibona konke lokho kuqhubeka bethu lesibonakaliso. Billy Graham usiyazi kwezenkulunkulu kulokho amahlelo akholelwa kukho. Warren Roberts imphulukisi uqobo khona impela nje iPentecostal yikho. Kodwa abukani lapha, kukhona okunye okwethenjisiwe enzolweni kaAbrahama. Lapo basi zanzi pakati pakati kwalawo mahlelo ukhona ukuthize ungaphandle kwamahlelo okufanele kwenzeke ukubutha abantu sizokushiya kuze kube kusasa ebusuku. Kaphela angimazi lo wesifazane ngizomfulathela. Uma inkosi uNkulunkulu izosho ukuthize kulowo wesifazane mhlawumbe kungokwesekhaya mhlawumbe ezezimali mhlawumbe ngugula ngazi uzokwazi noma kuyiqiniso noma cha. Uma ezokwenza into efanayo kulowo busuku ngaze lo sikhathi uzomkhona uNkulunkulu uJesu Kristu athembisa ukuthi uyoba lapha ngathi uzogcina na angakho khona ukuthi siphila njengaseSodoma lapho lonke izwe selingene esimweni saseSodoma na angangini ngakholwa ukuthi engitshele khona kulo busuku.
Then children and seed of Abraham.
Kona ke bantwana nenzalo wa Abraham. Kholwane uNkulunkulu. Manje ngakho kuzoba khipha emntondweni wakho ukuthi ngizama ukusho ukuthize wesifazane imbuke behlweni noma uthole zonke izinto ongufunde umcabango noma ngabe yini ofuna ukuyazi noma ubani owazi ngokufunda umcabango ufanele azi kangcono kuza lokho niyabona yabo. Sawa wambona umfundi mcabango eshumayela ivangeli. Sawa ke wambona onemimoya eshumayela ivangeli eza izibonakaliso nezimangaliso ememezela ukuthi uJesu Kristu senguyena qhabo. Nebo nje ngumgondo wabantu nawo ubuthakile yakhona ukuthi bangaba izimpumputhe na ibhayibhe lathi bayoba yizi alokunjalo na abantu abawala bamgondo ophakeme abathanda ijabulo kulothanda uNkulunkulu abangenayo ukuthuliswa abahlebi abangazi thiba bazonto abalungileyo benesimo sokumesaba uNkulunkulu lapha amandla akho bewaphika awasho ngayo uJesu kuMathewu ontwele amashumi amabili nane elamashumi amabili nane ukuthi imimoya emibili ngezi uzocina iyocishe idukise nabakhethiweyo uma kungenzeka.
But it is impossible.
Kodwa kunakwenzeka babesemcabangweni kaNkulunkulu ekuqaleni futhi bayingxenye kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka noJakobe bakwazi lobusuku ukuthi ngikhuluma iqiniso ngawe, nguwe Nkosi. Ukuzithoba uvumele izinceku zakho zikwazi ukudedisa imicabango yazo uqobo endleleni ukuze ukwazi ukusebenzisela imizimba yethu inkazimulo yakho egameni likaJesu indodana kaNkulunkulu. Amen. Yini isiphiwona akwesiwe into oyithatha uyigawule uyiphendule eqhabo ungukwazi ukuthi utheta kanjani qobo lwakho endleleni ukuze uNkulunkulu akwazi ukusebenzisa. Isiphiwo kuphela sithedisa wena bese ke uNkulunkulu esisebenzisa. Nenekazi emva kwami lizofa khona manje uma lingaphulukiswa. Nenekazi emva kwami lisanda kukhulekelwa ngomunye umlisa maduze nje. Inomdlavuza umdlavuza usebeleni lalo nasemaphashinalo futhi uthi belisanda ukukhulekelwa futhi lizama ukwemukela ukukwemukela ngokukhola ukuthi liphrukisiwe lowo ngu isho kanje inkosi yabe yini solelo nenekazi na uma kuyilo vayizisa isandla sakho kwizethameli ulungulo Abraham usaphila. Longile hamba ukholwe lokho okholwa futhi uzosinda. Amen. Nakhona na wena uthi uthini ngeze thameli na lo wesifazane ohlezi lapha yakhe ephele komuqa ininikazi lesibili igona lapho ngenkathi ngiphenduka khona lapho nje ngibone ukuthize into ezungeleze ingalo yalo umfutho wegazi uphampa unesipho somfutho wegazi akunjalo ninikazi na phamsa isandla sakho uma ukholwa umfutho wakho wegazi uzokwehla. Abrahama uselokhu ekhona enkundleni uyilokho impela nje wakuyikho izwi kaNkulunkulu lalolu suku.
You believe now? Have faith.
Sawubona uyakholwa manje na? Ibona ukukholwa kuNkulunkulu. Ubona lesa ngathi umntwana nje. uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho ntombi angiyazi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi kwembula kimi ukuthi yini engalungile na? Uzomkholwa uma ngizokwenza na? Akumayelana nawe. Ngokomunye umuntu lo ngumfo wenu. Futhi ukabi impela futhi usedolobheni enyakatho lapha ethulare futhi usesibhedlela futhi uphethwe ilukemia na udokotela sebemiyekelele ukubafa akusekho mathemba nhlobo kunjalo. Yakhona na kulungile uphethene esandleni sakho na thatha lokho ukubeke phezu kwakhe futhi ungakungabazi kholo. Amen. Yakhona na angaze ngilibone lekazi empilweni yami kodwa uNkulunkulu uhlale uNkulunkulu. Manje ngitshele isidalo esingumuntu esingakwenza lokho na. Akukho kwenziweni kwesidalo esingumuntu kuba sikwenze. uNkulunkulu Jesu Kristu athembisa ukuthi uyoba lapha ngathi izinsuku zokuqina futhi uyosiqinisekisa ngaphambi nje kwenzela kwa-Abrahama njengoba kwenzeke emehlweni eseSodoma. manje lapha angilazi nenekazi sizihambi komunye nomunye ngakho isikhathi sethu sokuqala ukubonana empilweni uyangikholwa ukuthi ngingeke uyakhe na uyakholwa ukuthi leli yizwi na futhi uyazi ukuthi uma leli zwi lisayehlulela imicabango lezi zindlu zenhliziyo ngabe kunjalo na izwi lingumphulukisi futhi uma ungalikholwa uyalikholwa na usibekele futhi yithunze lemnyama kumhlavuza futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi leyo mhlavuzi kuphi na usemathunjini angezansi usho njalo udokotela uyakholwa manje ukuthi uzophiliswa na hamba futhi ungangabazi nhlobo noNkulunkulu uzokuphilisa amen niyakholwa wonke umuntu na khona impela athembise ukuwenza iba nokukholwa uNkulunkulu ungangabazi
We're strangers to one another.
Sizihambi komunye nomunye angikwazi. Uma sizihambi sethamele imazi ngikwazi lokho. Sibambe izandla zethu angaze ngimbone owesifazane empilweni yami.
You believe out there?
Yakhola boyalo. Yakhola ukuthi uJesu Kristu lo yina izwi lakhe. Ngikhala abantu belahla. Abalahli nomuntu. Balahla izwi.
It's the word that was on the outside.
Izwi lingaphandle lingakwazi kubuye lingene. Manje inikazi lisihambi kimi angaze ngilibone empilweni yami uNkulunkulu ngumphulukisi kungahle kungabe ngokuphulukiswa kungahle kube ngokwenye into kodwa uma uNkulunkulu ezongithazela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa na into yokuqala wayifunela umkhuleko yilokhu unendlebe embi enye yezindlebe zakho awukwazi ukuzo ngayo kunjalo iqiniso lelo ngalike unenjwayelo futhi ufuna ukuyiyeka leyo njwayelo ungubhema usikili osikilidi beka umunwe wakho endlebeni kahle manje kulungile indlebe yakho ikahle kulungile manje kholwa uNkulunkulu bese uhamba ngendlela yakho futhi ungafuthi ungeke usaphinde ubhema osikilidi noma uma uzokholwa
You see what happened? Isn't he real?
Hamba nenkosi Busisi. Ngiyabona ukuthi kwenzekeni. Akasuye kezilana. Angazi asizihambi komunye nomunye. Angaze ngikubone empilweni yami kodwa uNkulunkulu yakwazi. Uma uNkulunkulu engangitshela ukuthi ize ngawo uzokholwa na. Zonke izithameli zokholwa na. Noma ubani lapha uyamazwe esifazane na. Noma ubani ubize ithameli uyamazwe esifazane na. Kulungile niyazi noma lokhu kuliqiniso noma cha. Lokhu ufanele ukuxazulule. Lokhu ufanele ukukhuluma iqiniso. Manje ungabona ukuthi kwenzekeni emzuzwini yokugcina imbalo nje. Niyabo kungukuthi nje ngiyathiyazela. Niyabo kungukuthi nje yonke into iyangiphuphuthekisa. Niyabo kuyahlukanisa. Niyabo umuntu wena. Akusimina uyizwi elethethiselwe lolu suku akukaze kube khona sekwasukela ngezinto kuze abapostoli akukaze kodwa lapho owathi wakhona maphambi nje ukufeka kwesithelo yomuntu njengoba kwenzeke emhleni kalodi kuyakuba njalo ekufeka kwesithelo yomuntu abakholwayo abakukholwa ababhekekile ukuba abakukholwa kodwa amakholwa ayakukholwa Twele uzowembula lokho nibangaki enizokholwa ngenhliziyo yenu yonke uzophakamisa isandla sakho na ona kulimaze ukuthize ube nengozi yemoto igudluse amathanjana umgogodla entangeni yakho unento egudlukile futhi
You believe?
Yes.
You'll be all right.
Unjalo unjalo na uyakholwa na uzophila dumisa inkosi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphulukisa ukuhlushwa yintso na ngakho hamba ke futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho woza ninikazi phe ngapha uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphulukisa ukuhlushwa enhliziyo na ulongile eqhubeka ngendlela yakho futhi ukholwe lenhliziyo yakho izophila uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaliphulukisa inkolo yakho akuphilise na qhubeka futhi ukukholweke ukholwa nje uNkulunkulu inakho kuphela ufanele ukwenze woza ninikazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphulukisa ukuhlushwa isizwe na hamba udle ukudla kwakho kwakusihlwa ukholwe enhliziyo yakho yonke woza uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaziphulukisa isifo sokuqamba kwamalungu omzimba na hamba ke khola futhi wenze noNkulunkulu uzokuphilisa kulungile woza uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyakholwa na isifo sokuqamba kwamalungu omzimba futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa na qhubeka kukholwe uthi ngiyakubonga Nkosi banga ukholwa lapha yana ngiyakholwa na ninikazi hlezi lapha into ingube bomvu liphakamisa sana salo khona lapha liphethwe isifo somfutho wegazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa na Ukhona na kulungile bese sana zakho phezulu kwalelo nelikazi elisecene kwakho ezazi lapho bese ulitshela ukuthi iphimbo lalo lizophila amen
There it is Hallelujah
Nako ameni. Uyakhona. Ibona ukukholwa. Nathi indoda ehlezi lapha. Inomo ngozima. Uyakhona mnumzane uhlezi khona lapha na. Yebo uphethwe ngumo ngozima. Uzokholwa ukuthi uzophulukiswa na. Nenekazi esecaleni kwakho. Inomo ngozima futhi lihlushwa ikolo. Uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na. Uyakhona lapha umsayisana sakho futhi ukwemukele kholwa. Inenekazi esecaleni kwakho lihlushwa imilenze yalo. Nayinqulo yalo. Uyakhona ukuthi lokho kuqinisile. Nenekazi na. Uyakhona ukuthi uzophulukiswa na. Uhle phambi sasanda sakho uthi ngiyakwemukela. Kulungelene inenekazi elisekelweni kwalo linesifo esithathelanwayo. Uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzosiphulukisa isifo esithathelanayo ntombi ofaka izibuko na. Phambi sasanda sakho thana ngiyakwemukela kulungile ukholwe. Inenekazi elisekelweni kwayo lihlushwa izinsu. Uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzophulukisa uhlushwa izinsu. Inenekazi na kulungile phambi sasanda sakho ukwemukele. Intombazanyana ekuceleni kwalo inesifo sokuvuvuka komphimbo. Uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzosiphulukisa isifo sokuvuvuka mphembo lapho na phambi sasana sakho kwemukele. Ngikukhona inhliziyo yakho yonke na sukumani ke izinyawo zenu futhi ukwemukele. Amana bukholeni bukaNkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka noJakobe. Igama leNkosi uJesu Kristu sengathi umangcwele ungathela endlini manje futhi uphulukise wonke umuntu ebukholeni bukaNkulunkulu.